kyeze kibe mungu alikulaba emisana n'ekiro kamfube ng'omutima ngobonkyaye nkwerabire kantobe nkamula amazika ebikunyumira enaku yange kangire nkwetegule yekinzita sikiraba kanonye nfuna ebikoosi gye naabanga okunywa ku mwenge ekiro nkwerabire sikulaba onkyaye omuntu gwe nayagala ntyo n'otonsaasira omuntu gwe nayamba ne muwaku byange neneyiwayiwa ye nawuli kasateke nina kulwayi
Okomanga wonotagendi, kemize njimale.
Emisi.